aliyekuchukua,
ipo heri ye
aliyekuchukua,
ipo heri ye
aliyekuchukua,
ipo heri ye
aliyekuchukua. Roho Mtakatifu heri ye aliyekuchukua tu. 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 Roho Mtakatifu heri ye aliyekuchukua tu.
Now and now we composer, remember all of my scenes. My mind is 18 years old. Want you to start with me now.